byajaru bushuti busanzwe sinumvaga ko byagera kure gusa nibyo nifuzaga mu by'ukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo sinamenyaga icyo antekerezaho ngo ngihereho ariko nabonaga nsekera bikanzonga kurushaho sinkamenye ko nawe burya anyikundira ibivuga ntibyatinze gucamo oya nanjye we nawe umva naramukunze nawe arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza naramukunze arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza bukeye nuko bwije ndushaho kumukunda ndamwandikira ndamuhamagara abadi erekani hoho arahantu arankumva nakwikumirayo uru rumeze nk'aya mazimano bahoze bita kumino kumino oyasu kumutaka ubwe n'umutako ndamureba sindambirwa ndamwumva bigashyira kera iyo bigashyira kera umutima iyo niho yibera iyo niho yibera nanjye muwe niho nibera umva naramukunze nawe arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza naramukunze arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza njye nawe nuko n'impamo turakundana uva naramukunze nawe imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza naramukunze arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya